Amerinya ubenya, tunya tine paro kumani diye nyadundo. Meri, rosi ajeno wada, kene okangeyo toto niwe akamae. Mami, tiye moni nyisae, kakane wachako kodi rosae. Seri, okwela yura wino, serinya ubenya masiro anyiko ye. Meri, tewa orobosko.
Koso
yesian to kapar na bro duogo to ni mar anaiye tedo ni kata nono kapodo kitero gimoro dala to kat to jonyuoli ne otamore ni okikenda koro anira timo
well bros okabi kendo nyako mora mora chakre sani to ni mar jonyuolna osetemo ahinya onda ber msumba omiyo koro abiro bedo kaka gisedwaro
yawa kiki timo kamano donge gibiro miyi nyako moro machungi ohero taiken
onge mano rose